Africa, yeah. Sometimes I need a vibe from Africa, yeah. Sometimes I need the sounds from the mountains. Yeah, la, 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 la.
Afrika ni zuri sana, watu ni wazuri sana. Fika hapo, utakaribishwa na furaha. Watu wanafurahi, mahali pekee najua ni Afrika. Nimezaliwa Afrika, nimelelewa balani Afrika. Afrika ni kwetu, hapo vipi, hapo sawa. Hapo vipi, hapo fresh, hapo vipi, noma sana. Hapo sawa.
Sometimes I need the vibe from Africa, yeah. Sometimes I need the sounds from the mountains.